mi welti ka sanni tawleede modon alalbare noga e jeena e lewru avril hitan 2026 nyaloma hande o le emission amen mo mi noddirta humanitaire du won himme yurmere kertanado nyaloma hande o yimbe le egube ude jonde mu em ko mi kaltanta o nyaloma hande o ni woni filago le yimbe le egube ude jonde mu em yarle nokule mu em duubi kewdi ko yopidi do nokule du woni bankas kanye e kuro anale region dajangara so mi iwi don mi kaltana on do hala debbo hala hali goto tinnido sanne indirteedo Khadija Sidibe duubi kewdi ko o iwi nokku mako o do debbo ka bami anniya fitaale on do nokku o ngaram heedade seeda fu mako le o do emission invité de la semaine amen nyaloma hande o ka mum joge juude amen do o lamin dolo o noddirte kanko woni horojo gollirgal ngal be noddirta développement social o waram haltande em laawi de yimbe le egube ude jonde mu em gonno be bamako so fitiyaade bajangara haani jukkude yella jodagol mu em le dido nokkude ka ana heba newade so mi iwi ton dum ngaram haltande o hala proverbe de la semaine amen nyaloma hande o neddo faysodo daago lelato le nokku mudum ana uri tawede le suudu mahanu fagasi nokku janando sakrab non sembe kabaruji dum jogano am kikidi hande bismillah modo me helade dum yimbe le hewbe egwe e jonde mu en fitike yaade bankas kanye kuro anale region bajangara galleji kewdi kanye ka holtama wiide yottikele on do nokku duubi kewdi ciagal ko be eggidi do nokkule saabi rafinde nagu wartugol be do yimbe le nokkule kanye ka yo jike lobbo sanne en holita du wiide jam fuddi wartude le odo nokku seeda faiso holitama wiide ndiyam kanye cuudi kanye ko nande mudum ka fu be do yimbe le kanye en kan hasindini e mudum sanne le dido nokkule fa keben famtare anne ko keban mi on do majjum do fetta mo wi sama seku kan sita sidibe
tagal lebbi kuri ma bien duubi kewdi yeltugul karahan be do egube be jeebe commune ngaji kulo ogo bay e wonkoro le lam bonngara ngarti tumabe gul o wirfagul gul be cuubi yo hononni kawral jugigul nafa sanne e le muncangul hore hotugul jam e gondal le region o kedda nasira fuji waji
baba ana ye ganta mi yaw to yidi ami bumi jodo yami rore min ci president ana haddi ni allah haddi no ye kawral le majjere
min heede ma anda won fot
min en jodde nokko goto non jaat
are mo
sare amen fu nokko goto to o hotet ton
mer kulogo ayuba goro yetti sanne goro fagol egube be holtingul do fagol egube be dati sifa jam e dewral jamare ka dum fu tawade mo darda be do gartube be tinno hinnadi imadraji latodi sababu fagol jam du mi dele nuko
ke 16 ans qui viennent
kay me warobe me war la jam yal en wa korde wuren li jien e dejere faado nato goma dum wana hunne ko tidi sabe homa fu famintnama margon be yimbe jamare fu welti gen sanne sabe sakrab amen be joddube amen homo fu welti kale mudum ga ko bonon tide sanne dum won janjarteda kay e ciuti walta fottaade nyamiri dum be hasmine mudum
e labita la nature
to korotun fa hande li lam bonngara hono dam ko yam dun wodi ton ka dum fu tawede alhali kasindine chapantati galliji ngartube le nuku o no heddi latade tellaji nono be ngadi noddango fa bundiral be dardun dam ko be be dawrudi no yawiri kabaru ciudi en jam cenido
joni ka gese de min fuddi soppade ay min joppide gese ton min naate joni ka wuraga wuraga dun heewi ledde sanne dum en kem min ngara min yiba ciudi min ngari min fuddi soppade do a joka loosi di ngala amido gonde joka dabere no min kebirta loosi gawje min kem min ngada jobaaji do min duuma so jam wadi fadde dungo e helde min ngari min tay ndiyam wala a joni ka hiberto min yitter ndiyam wotoroji ni amin jaata min yidiro min ngara ana ya e daga ciudi sappo ni ko woddo hande ka joga ko anni wartade do ngartay nokka mino selmin en kem min goday nokka mino deejere sa wadi fu mido jidi be ngarta
nyim godri hondu wala min gala gawde min gala gudde ndiyam meden jidi ciudi balle rame sabe allah jokka gida allah fu
jido suglaji tawde fuf meri corona dar jamarande bismadi no haniri takalembe mabbe gatube be
le retour n'est pas facile ils sont
verifitago wana hono ko yafi be wari be tay hono fulal naka sa fe janjar tedan wala don mer o kay amir en gelle de fu faminama fu jodi kaldi wan noddangol e yimbe genni diwru sambani kay kombokuru de gelle tati yimbe mudun yofigen jabbi o jama wardo sabe sakrab amenno mere han amé jaati hala wargo mabbe hunde ko nata han hokkude kodo go tofon yo janyartena duta o robina ana on nukku me tewtiri jama on mujintina pompe on yaawiri
de pare la pompe rapidement
fedde mo changul hore finato fulbe bamtare pulaku mali tinke sanne le newa munya wifagol déplacer mbé le gure mabbe idrissa sangare goto e bambe ka do anya holti wiide ngul do wifagol yo bangal anni be wardi wana fi hono wajibinaɓe wartude. Nden no jamare gonɗe ley nokkuji ɗi beltanke sanne gurubi faggol lartogol sababu hatugol jam le gure ɗe. Keɗɗana Idrissa Sangare, secrétaire général fedde nde.
Jam e deƴƴere heɓande wala malfal waddi ɗum, wala haɓo waddi ɗum. Sakiraɓe meɗen joɗɗiɓe ɗum woni fulɓe e haaɓe e leñi heddiɗi kañum e yonku joɗɗi haaldi. Kono ko waɗi ɗum baasi waɗɗo goto fuu joɗi ke ƴeewi tawi torda tan yonku ɗum waddi, moƴƴere fuu yiyaka hen. Ule jam e deƴƴere heɓani nde ɗum heɓama dow kaaldal. Ɗum waddi hannde fiitagol sakiraɓe meɗen ɓe. Fiitagol déplacé en wiri fo nokkuji mumen, miijo muɗum e anniya muɗum fuu te déplacé ɓe jaati ɗum ƴuwiri ɗum dow muyɗe maɓɓe. A wawa heddade nokku janam fa abadana. Ɓooyi juuti fuu da ñande fiitiɗa. Koɓe hasengini goho fuu ɗum woni jaɓɓeere no haani jaɓɓirede dow needi, dow neɗɗaako, dow hoolaare, dow kuyam. Mi miila ɗe kulle fuu déplacé e meɗen wirfi ɓe heɓi. Ɓe heɓiri ɗum banggal laamu ngu, ɓe heɓiri ɗum banggal population o jaarti. Sakiraaɓe meɗen ɓeɓe tawi toon wala pullo wala kaaɗo fuu weltike dow garal maɓɓe. Toon ɓe wattina hakkille ɓeɓe wondi ɓe kañum e laamu ngu, kañum e wallowo fuu.
Nden no dabareji no gondi fiyede banggal wirfagol déplacé en hewɓe le nokkuji maɓɓe e ley ko warata ko banggal ti Allahji cuuɗi e ñamduji.
Fiitade wartude nokku muɗum duuɓi caggal ko yaltilo oɗo nokku ka no holi taw wiide ko egginno ɗum le onɗo nokku ko ka jogolal fuɗɗi heɓenede ɗum fayso caɗele kewɗe kañum ka ana ɓili hen. Mahitade nokkule muɗum fa yetto heɓude ndiyam ko yara, heɓude toom ko golla, wona ko newi. Mi keddoto fa ham halde haala egguwol ɗude jonde muɗum. Mi haltani om jomɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo yimɓel hewɓe kañum en ka warti nokkule mu'en. Ana holita wiide ɓeɗo yimɓel ko egginno ɗum iwde nokkule mu'en ko ka jogolal fuɗɗi heɓenede ɗum. Galleji kewɗi fuɗɗi wartude ɗi genni ɓe noddirta minama fa jooɗo tum. Nde hakkunde ɓeɗo yimɓel egguɓe iwde jonde mu'en ana Khadija Sidi Bey iwɗo Bamako so hutirle onɗo nokku. Keƴoɗo amen gonɗo to ɗum Adama Dele tugu wonko heɓani en eɗo oɗo debbo keɗe Mamadou Samaseku.
Dental kureji ɗiɗi kawritiɓe ley kar goto dawol yesoji maɓɓe kay sa yita anda ɓe tampi ka ɗum foti tawede eɓe kuyi sanne saabi ɓe gonni rutade le gure maɓɓe. Keɗɗanna Jamba Sidi Bey gartuɗo le nokku muɗum.
Jamba ayo tirɓe saare am milmam kanda min ƴuwi nokku iila tiise no wi seno sitti iila duuɓi jeɗɗi min luñi milma. Min yehi Bamako galbal falaji to min jaɓɓa min teddinama du fa wooƴi iila tiise yaari ami nokku mum joyini amen ñiiri ñakay diya ñakay hunde Allah ñakay ko mo yiɗɗo hootude wuuro mumen fuu haala fa hoota. Wi min ka min yiɗi hootude ɓe waddi mobilaji du adi amen waddi amin bankatu ɗo ɓe teddini amen humpo ñakay ñiiri wari hunde Allah ko ɓe wadda e wala ina yonki tagaɗo teddugal kay koni wawi haade.
Wurfagol ngol yo jaati hakkika ka noon si Allahji ɗi nda kewi soni Allah haali ndenaw kay yaari yesso gontere guɗɗi kasindadi kay ngala to minima kanda suudu fuf heddaki na dari ñamduji en jam keɓal muɗum nattiɗi. Ndenɗo Jamba holliti wiide ko hani yawnede kay yo ɗeɗo kulle ɗe.
Wuuro amin tomi hotta toon ndiyam wala suudu wala so neɗɗo yeeyi ndiyam wala suudu wala neɗɗo wala joot ayo ay joolle kaake amin woni ko heddi e kaaru o ay ɗum no waddi amin ko wari joni o ka cuuɗɗi tawaɗi min e badde amin ka e yim tappa jeego nin oni mumpo ñakay to goon Ayuba e ka en jaɓɓi amin defini ami ñiiri ki ami boso ngaji hay kulleji ko badde ka wala.
Mbir fof ngol yo seeɗan seeɗan ka noon ngol na wodi jikke yo fuɗɗode hewtagol jam le nokku o. Adama Dele tugu hewani ɗum so yettomani gila bankas.
Hono Khadija yimɓel hewɓe kañum en ka na wondi wadde imadaraji ɗi wawi fuu yella na heɓa gurdam goɗɗam kasen tawede ɗum yata caggal caɗele ka. Miɗen mbiya ɓeɗo yimɓe kamɓe e tinnare ɗum naɓata en jonka ele noddaɗo amen le yontere nde. Fiitagol yimɓele egguɓe iwde jonde mum kañum kana wondi heɓude sembe sanne le laamu Badiangara. Le communiŋaji hono Dukombo, Piñari, Timiniri fa jottoɗa le ngallure Badiangara e Hoore. Eɗum hollita wiide ko egginno ɓeɗo yimɓele iwde le ɗiɗo nokkule ko ka jogolal fuɗɗi heɓenede ɗum tawede fa ham ka caɗele yogaji ana wondi matede banggal ndenagu fa yetto ko ɓeɗo yimɓele Hoore hasindide muɗum banggal ñamdu yardu nadu to natata. Dabareji ɗi fuu fihama le ɗiɗo nokkule yalla ɓeɗo yimɓelle pititoɓe ana heɓa heddade to fa ɓoyana. Ngolɗo landol kae lamdi kewɗi goɗɗi kasen keƴaɗo amin gonɗo Badiangara ɗum Adama Djigiba lamdi Lamine Dolo o ardo gollirgal kumaniɗo développement social le onɗo nokku keɗe sita Sidi Bey.
Bonjour.
Mi salmini on sanne. Mi weltigendi do jaaba lamdi moɗon waɗadi ko naari bangal wirfitagol ɓe yimɓe dibbaɓe noon. Ñolman hannden ala haalno ɗo wodiri miɗen miila dabiri lobbi fuu fiyaka ko wata yafunde wirfitagol ɓe e yimɓe ne joga meɓɓe ana wonde e wirfitade fou ɗo ana holita deeƴe heɓam nokkuji jogaji yimɓe dibaɓe ko heewi ana wonde e fidat see seeɗan ga so wiyama so wona fat dabiri il faut kawrentine soɓe wirfito ɗum wona hunde ko yaafi ɗo ana tiiɗi sanne miɗa miila hannden saabe deeƴe ana matan nokkuji toɓe ƴuwton ɗum saabi soɓe ene wonde e wirfitade yimɓe heewi ana miila hannden wi deeƴe heɓama ɗen nokkuji ɗum saabi bini wirfita ko jama ko heewi yaade jooɗon ɗen nokkuji kasin hone baale faaba muña en ko heewi muɗum ndu watta balle ko kasin fewtude ɓe yimɓe dibbaɓe ɗum saabi hannden soko heewi meɓɓe ɗo ana yiɗi fiitade wiya remiya guesa mum en heddo suudi bamum en ɗum ɓuuri joɗade dooma ɗe baale faaba muña en hunde fof men doto hannen yo caggan so ɓe yimɓe wirfitiken yetti gelle mumen ɓe jooɗo ton e jeen e deeƴere fe goto yalaki allah kasin hono new wolle immo ko natto saabi jamare sako kasin neɗɗo fof waɗo wirfiti yetti nokku muɗum ana yeelo tan heɓde jooɗo e jean ɓe happadu ɓe jooɗo e jamare ndi jeen e deeƴere ɗum taw noon du'a u amen goɗo tafon men wonde ƴewde hono no ɓe wirfirto ɗiɗiɓel muɗum dabiri yogade ana wonde feede kasin mi ƴeewa huɗum ɓe yimɓe hasidire muɗum yoga meɓɓe yoppi suudu bamu en ko yaata duuɓi joyyi ma duuɓi sappo ko yowi a tamen hasine kulleji kewɗi hone cuuɗi docteur oje kulleji kewɗi ɗiɓe naftirto e nandal muɗum laamu on kan e baale ɗe golliditta ana wonde fiide dabiriji moƴƴintina nokkuji ɗe gendi bajangara yimɓe dibaɓe ko heewi ana jooɗi on nokku ko heewi e meɓɓe du ana wonde e wirfitade yaaha suudu bamu en yimɓe jeeyaɓe laamu bajangara du ko heewi mumen du witti yehi nokku jogaji kasin ɓeyde ana wondi e wirfitade warale gendi bajangara minge miɗe miila ɗum misali deeƴere tan wonɗon saabu sa ƴeewi hono no ɓe yimɓe yoppiri laamu bajangara dilli yiya ñolman hannden ɓe fuɗɗike wirfitade fa ana jama ana jaɓɓiroɓe kuyan kuyan ɗum holli tiwi deeƴere heɓama ɗum holli tiwi jamane ana wawi joɗdade wonde e jeen e deeƴere tiɗallaji ana heewi sanne goho muɗum tofon ko heewi meɓɓe wona cuuɗi caggal muɗum gollidiraji laamu ko heewi du wala ɗen nokkuji hono cuuɗi meɓɓe hani moƴƴinirede saabu ndungu fuɗɗan ɓoyata tiɗallaji ana heewi fawala seeɗan yoga meɓɓe du ana jooɗi fa hannen nokkuji to jippi toon saabi suka mumen ana wonde e jande sono wala fa école udde wala fof no ɓe wirfitiri komi doto fa hannden fe sa yimɓe lonɓe hiite yoga ana yiili yilol ɗen nokkuji meɗen ñaago allah tan deen e deeƴere heɓe saabu so deen e deeƴere heɓaka wala fof no ɓe yimɓe wirfitiri yaaha jooɗiro e sultere so deeƴere heɓaka ko heewi meɓɓe kasin tilton fiito ga ko tewtama tan neɗɗo fuyettiɗo nokku muɗum tinno wonda e yimɓe wonɓe tonɓe ɓe jooɗo ɓe kalda ɓe dokkodira juuɗe ɓe naato gotum caggal muɗum laamu ana wawi fiɗe dabiriji honno fabirtoɓe mais fof min waɗan immadraji mi faawa ɓe yimɓe soɓe wirfitiken hono bangal ñamiriji fattade kulleji koɓe hasigiri e muɗum fa ɓe warta e alhaali noɓe tawira guidde aranli nokkuji meɓɓe ɗen
jimowo momi noddi le ñalawma hannde o ele oɗo émission ana noddire Afo Nabo ko ceɗɗo Afo Nabo waɗi jimi kewɗi e fulfulde fa yetto e haala seɗɓe e hoore wonko landodirmi e makko anni komi kaltidi sakiraɓe keɗiɓe jam ñamle moɗon mi jowti om sanne to gonɗom heɗade min wakkati jom of e émission amen humanitaire ñalawma hannde o miɗe jogui e juuɗe amen ɗo Afo Nabo ko ceɗɗode Afo
ceɗɗo noon
Afo Nabo hoɗum mbawɗa haltande heɗiɓe men ñalawma hannde o e duma e hoore
assalamualeykum sagiraɓe men kettiniɗe adduna fou e fade men haalde e jowtan e leydi men e leydi yimɓe men fou e modibaɓe men e jowtaɓe fota fon
Afo Nabo jimowo
ɗum kadi jimowo jaati
album ngaji
waɗi album ngaji jaati
jimi maɗi ila wakkati maɗi puɗɗoɗa
fuɗɗi 2002 fawarda hannde ko premier album an e 2015 deuxiéme album 2016 troisiéme album 2017 golle ga fou ko neɗɗa yiyan caɗele hen
hono caɗele hoɗum mbawɗa hannde me e puɗɗere golle ma o ko tiiɗe juuɗe maɗa sanne
bon golle om tiiɗi sanne sanne nde puɗɗanomi nde fangami découragé jaati aɗa golla sa walatake won nawi quoi bon waɗa découragé mi woɗini wondino gollude noon fawarde hannde ɗo gonɓe hannde ɗo alhamdulillah illa mi annda ka fawra ande adduna on andi kam
a jimowo ceɗɗo
mi ceɗɗo noon min jimowo fou mi jimowo fulfulde mi jimi ceɗɗo mi ceɗɗankore e fulfulde nde ɓuuri hewde ko par ce que gami basé hen sanne sanne
na yimɓel keɗotoɓe maɓe wonko keɓata e muɗum banggal retour e jimmi maɗi wurdin ana yiiɗa sanne na na hoɗum woni koɓe mbi aɗa hani tawede wonko mbawɗa wayitidde
oyi miɗa yiiɗa sanne sanne par ce que jimi ɗe jimami ɗe jimi kokkuji hakkille no yimita jimusi korowalla hen mi jimi fou ji gartinimi atan kormo woni hen kañe kormo wondi hen quoi inchallah ko hokkuɗiɓe hakkillo no adduna o wurni par ce que jimi joni saɗa jimaɗo yimma fou a ƴewanno adduna o wurni noon no adduna yartuno no jarata quoi ko tiiɗi ko weeli ko moƴƴi ko boni fof aɗa hani haalde fa yimɓe anda ɗum ko boni noon no waɗa sababu jomum anda ko boni sela soko woɗɗum ɗu aɗa hani sababu jom banggal jimmaɗi jomum ne hani anda ko woɗɗum ɗum no woɗɗum jokangol lawol no moƴƴi quoi a yiyna bo ɗum e golle jimi quoi sa jimowo fof a yiman ko nafata kala kettuɗo taw mawɗo e suka fou jimol wona waɗanaka suko tan waɗanaka mawɗo tan mais jimol ne hani tawi waɗane sukaɓe ɗo keeɓa hakkille hen mawɗo ɗu kocca hen quoi tawa fu fune belti fun ba hetnaade hen don jumul ko wala fune ngi mo dumbur wadon jumul
le golleji ma di wam faaba muya mo kedda
golleji mi hebi faabaaji mi hebi le fudbe mi hebi le haabe mi hebi le bobarankobe fu mi hebi
mi noddima hande e emission amen o faangara jewtina yimbe le kidi tobe men mokat jom o mi jihi waadi jimi fa heewi e le jimi ma yogaaji di dum mi yihi wam e jimi de biida e mudum so e nangondiri so en kokkondiri juule fu e le bay wadde kulleji kewdi
ngoma jatti
bon hande sakraabe amen hewbe egube ule jonde mu en yimbe be tampu be sanne be kasindin e balla be kasindin e famo mu sanne
ngoma jatti
hodum fu bawda haltande be le nyalo mo hande o yalla tawaso be keddike e le mudum ka fu jonde mabbe tube gonto ka na ci wonne wade jodi
al dane sey hono ni ko parce que wala fu jiddo yide sahara mu ne juwa suudo rimado mawni se wara jodo nokkudo anda ko wete nyen fu nyakato alla dum ko be kade ballede bi aram fu eginado suudo bam do rimado mawndo andi wadda nok bangi joina ran welaka be balle kan wallede suudo babal han wallede be wallerte fu surtout taptal plago fu kan wallede be ballabe du sin wallabe ballabe jatti fu ko wawi ka mais fa hande be beida ballu fa hande
tagal balla o hore do mi jihido yimbe hewbe kam en tawan goto goto kollanta hore mudum esso be fu be kawrti jom be dokkodiro jodumabe ko be tawtita ko be kulitudo yimbe paabotobe be ko be kasindine mudum jom jom ko hebugol mudum newata ko sanne wudo so on fu he tawtuno hore mudum
ngado kany ferme no mudji ngado kany tan goto no mudji ngado kawtna hawtnam hokkama no mudji dokal fu dokal non
dokkondiren juude do e titre jimol ma goto kedo to jimbongol tafon fade am landa de ma hodum jimirda do hodo yuppima yimugo gol do jimol hore do
Avonavara,
jom o afu ana wara jimongol koromo
jimongol wakati gomo beldake fulbe ji torra ko dum gadirimi jimongol sabe torro arana wakati den de wakati de pulle ji pudinde fulbe tampi en sanne ko deñol yimbe fumbi ngal ñol heewi e nangandir non si en nangandira deñol wa heewde ko dirimi jimongol fa pour que pulaku je en tiagal men cede mawne kinare cede wido hono men wala cede wido en buri Allah ande burdo si en kawrte tan Allah wala en jaye buri mais si en kawrte en ba burde non far bien hono an wala dum tampi parce que dum mawne kinare ko heewi heewi wada pulaku ko ndimi dum yoppe fa labade nangindiren nadde jaltiden dum buri welde dum buri welde jide quoi do fulbe kewri no leñol fulbe goro hewri fum wonno fulbe fandiri quoi ko bi fandirde si leñol ne heewi yimbe ne kala si en jindiran fan e ko bi pulla yu pulla tan pulla ka wala hen bo sa nani dengal ma wiya wala hen wala naw yonki ma quoi donc dum tanjimi pulla ko nangindira dum gadi gol jimol pulla ko nangindira si goto mayi ta ene fum mayi si goto fiyam ta ene fu fiyana
pulla ko ka anka a yidi dum sanne pulla ko ka anka a mani dum sanne sa ceddo jimi ma di fu e jimol fulbe jimanta fu fulbe do yimente ko wat ngatta fu fulbe ni ngadanta hono fu be kani wadde nano mo hande o yalla to be jodi to be tawto ndire aduna o fu so be kawti do ko goto ka fu yalla ko be torda ko wondo mabbe ko an heba imari
pula kon fecci quoi min ka be sikuta pulam pulatan joddo fu en fem fem goto non quoi ballen jomno yarta yas buri ci fe joppe je en be fe tiagal men sana hebe nangindire sa ko hebe dum biltaaki wala fu wa bilta dum ce non le fulbe ni mawle fut mawle dengal fu fulde kala fecci dan ko non ta sana jati pulle be torro hebe torro pulle be weli hebe weli
an ga ise hande kala wa fe nangule liddi kasen jati
liddi
ray na ngulli jari yani andade
ay gonga jari na ngulli jari golli pelade no golli pelade jati
ay d'accord donc min timuma goddo kase ndu wonto mi garam hedade dum kase na fade amen jukitaade e halaka kase inshallah
te
CC Music.
Assalamu alaikum sagirabe. Nabo. I do not eat him,
aduna ci hodo da halde ngoldo jimul kasene
bon ngojimul ka e fun pamen wurdi ko se wati di ka tidi non hande hinne wala en dan wala do hal ngoto katano fu hal ngoto kan nanen ka dum non ko hande mo fu mo jida mbida on milda on nida ma ta onon ganyama fi no wula fe halda hala hande so sa hali dan jaado hal tagal ma bo si aduna warti non fu tidam ci dal wadi hande hinne wala joni an atiki wundi wo moye war wadi di temdere be kan da wadi di semese mi jatra taw mi mi nyaw ko mi nyaw ino ko abbo ko be moni ino ko abbo ko atan o wala moye on tiki moye santim fu tatir mi ne musique sa en santitan ar way wolde be fu fa wadde joomu annene ngadden horema alla annene dum nafam bur mom dinde wonde fu fa nyamane sa wi ar wulana den dar nyamane hande sa ne nyamane hebla joomu kama hersa tido o ne heewi hal mun heewi sanne fa tasi jaguto be tiidi auto be tiidi fulbe durobe be tiidi aduna di hinne wala mais se tiidi mo jere wa wadde hakkilo jotta ko du e mimi joni mi yima a bappindirabe wara hema ayidna ko mo jere non ata won yidna mo jere wona hal godde god hande god nafata neddo anda febe dimdira nafata ma kadiren pula ko mobbe be jeejo fa hande kala do pullo woni aduna fu walla sana inna goddo abba goddo non sona mono goddo minyo goddo non pullo fu pullo non
sakirabe kedibe on paami afu nabo min jogino do o ceddo hande ka iwle ndiyan dam o wado jodi gele si jodo fa o dan ko o firtini en seeda e de jimidi o wadidi no halirini du hunde fu pura e nangondirde min be so nangondirta am atawa ne ngoni ko jogi sembe sanne nan ngoni jogi ko jogi bawde sanne ay afu fade amem surtout de arawai yimande en seeda no
ye afu na wara fami yodi na vulbe fu afu na wara fami jota vulbe fu afu na wara mi bargi na vulbe fu afu wari seviya kosa an anda jungo fulbe hebete seviya neba jungo fulbe hebete seviya nai fa nyote na fulbe se bali dun ka nyote na fulbe seviya abei dun ka nyote na fulbe alo yobu fulbe alo hoku fulbe fusa gomu seviya fulbe bergena mi alo yobu fulbe fu seviya fulbe nyeta mi alo hoku fulbe sa gomu
odon jimowo halaji mudon di kana holita wide yimbe egube ude jonde mu embe hana fi jodaade so tumodira juude mu em doma balligo wakati fu puddube fitaade be ka an hani kam en du ko jowte sanni mi andina on do wiide honoro mabbe hewbe kasen ana e laawi yaade ele nokkule mu em nokku goddo kaye nokku goddo tam neddo fayso matela hokka nokku goddo sodo dago lelotono to mudum hunde fu bora dum kaado halane hodo woni koro mudum Abdul Basiru Ba ana jabo landungol
kala teddungal ngal ko do hebi addanta dum ittudo wonde to iwito buri moddude mu ono kadi fulbe ine biya ko ladde weli fof ko jaajaade buri
sakirabe kedibe andon do min kaddata e odo emission kertanado himme yurmer le nyaloma hande o min jooti om sanne hedaade men homno andirdon ni dido kabaruji fayeto kabaruji amen jiltintedi do sijo tamani di fono baawi hebude dum do hello amen facebook nandu o jahando site amen internet o gadan www.studiotamani.org allah holli em ko yontere waro re ko assalam